All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Ma sifunde kuyo incwadi kaMarko ongcwele, ndiyakholwa ndiyakukwenza. Ndikhethe ukufunda ithuba elincinci ndize ndithethe malunga kunye nomqolo wamashumi amane anesithandathu eso isahluko seshumi. Masiphakameni ukwenzela ukuhlonipha ilizwi ngeli thuba sifunda. Ilizwi nguThixo, siyakwazi sonke oko. Ke niyema ukubhambathisa kumbuso, nto leyo ekufanele niyenze. Niyema ukukhahlela kwiflag xa igqitha. Kutheni ningenakuyenza elizwini likaThixo xa lifundwa? Baza bakufika eYeriko, kwaye njengoko babephuma eYeriko kunye nabafundi bakhe kunye nendimbane enkulu yabantu, imfama uBartimeyu unyana kaTimeyu waye ehleli ngasendleleni enqiba. Wathi akuva ukuba nguYesu waseNazarete, waqala ukudanduluka wathi, "Yesu, wena nyana kaDavide, ndenzele inceba." Baye abaninzi bemkhalimela ukuba athi tu, kodwa wadanduluka ngakumbi kakhulu, "Wena nyana kaDavide, ndenzele inceba." Waza wema uYesu, wayalela ukuba makabizwe. Bayibiza ke imfama besithi kuyo, "Yomelela, sukume, uyakubiza." Ithe ke yona ilahle ingubo yayo yaphakama yeza kuYesu. Waza waphendula uYesu wathi kuyo, "Uthanda ukuba ndikwenzele ntonina?" Yathi imfama kuyo, "Nkosi, ndithanda ukuba ndibone." Wathi uYesu kuyo, "Hamba uhambe, ukholo lwakho lukusindisile." Kwaze kwangoko yabona, yaza yamlandela uYesu endleleni. Masithandazeni, moya oyingcwele omkhulu, vuselela eli lizwi kuthi ngobu busuku kulo mdlalo omncinci weqonga, kwaye singabona le mboniselo iphila kwakhona, kwaye ngokwenza njalo sithabathe ukholo lokuba uThixo usaphila, kwaye isenguye izolo namhlanje naphakade. Sikucela oko egameni likaYesu othandekayo, unyana wakhe, umsindisi wethu. Amen. Ningahlala. Umxholo wethu ngokuhlwanje uThixo unemvana abonelele ngayo. Kwaye ngoku ngale ntsasa sibeneli ngako ukuba likhulu ixesha, njengoko sibone uYesu engena eYeriko, kwaye safumanisa ukuba kwakukho umfo omncinci phaya ogama linguZakeyu, wakhwela kumthi womthombe waza wazifihla ukuba wayengakholelwa ukuba uYesu ngumprofeti. Kodwa umfazi wakhe wayengumfundi kaYesu, kwaye waye ethandaza ngaye, kwaye xa uYesu weza kanye phantsi komthi wema wajonga phezulu, waze wambiza ngegama wathi, "Yehla, ndiyagoduka kunye nawe namhlanje." Kwaye ndiyacinga iyakuba yinto elungileyo ngobu busuku kananjalo ngeli thuba silapha ukuba siya kuqhubekeka nje kunye noYesu. Simcelile yena ngale ntsasa ukuba ahambe nathi, kwaye sifune ukuhamba kunye naye, kwaye nje masiqhubekeke kanye naye ukunqumla eYeriko. Ngobu busuku umboniso wethu uvuleka kwindawo ekwanye eYeriko kwakhona, kwaye uYesu usendlwini kaZakeyu ngoku esitya ukutya kwakhe, kwaye yebandayo imini kaOktobha, kwaye kusesekusasa kakhulu noko, waye umoya usehla usuka entabeni phezulu ekujikelezeni kwayuda, kuba bubandana phezulu phaya kwangentseni ngakumbi ngela xesha lenyanga, kwaye iphandle ngela xesha kwankqunjengokuba injalo kwiphandle elidala ngoku lizele ngabangqibi. bajikela ezikoneni zezitrato baze banqile. Mna ezantsi kuloo maphandle noko izitrato zizele ngabanqibi i-India kunye i-Afrika kunye neendawo ezininzi. Basenabo abanqibi iziqhwala, izilima, iimfama abaxhwalekileyo baye ngamanye amaxesha abantu abangenakho ukuzenzela indlela yokuphila. Iziqu zabo bayangqiba nje baze bahlale phaya ngamanye amaxesha balambe. Mna e-India ndiye ndehla nje ngezitrato kunye nemali ebendiyinikiwe ngaba bantu ndaze ndayiguqula ukusuka kwiidola ukuya kwii-rupees kunye nokuzama ukuyinikeza ngokuba kwafuneka bafumane amajoni ukundikhupha esitratweni. Babenyathelana kum kwaye phaya kwakukho usizana lomfazi omncinci elele phaya elambele ukufa. Usana oluncinci kwaye lalulambe de inyama incamathele emathanjeni kwaye apho ubona ukhakhayi oluncinci luhlanganisiwe kwaye ekunika usana ezama ukwenza wena uthabathe usana ukuze lungafi. Ukuba uthabatha lona makuthini malunga nalowa? Makuthini malunga nalona? Makuthini malunga oh bethu iyi wena ukuba ungabona oko sikufungula emgqomeni wenkunkuma apha ungondla bona aba bantu phantsi. Aniqondi nje indlela esingcono ngayo esi sizwe xa ubona ihlabathi lonke lilamba kwaye lizele ngabangqini kwaye lo mhla njengomboniso wethu uvuleka kwakukho siyafumanisa ukuba bonke aba bangqini behlela ngokwesiqhelo eYeriko isango lasentla elehlela ukusuka eYerusalem. IYeriko yayingeso sixeko esityebe kakhulu kodwa iYerusalem eyayizenzile yankulu indawo edumileyo yetempile nezityebi zonke zathuthela eYerusalem kwaye yayisisixeko esiqhakaze kakhulu kwaye abantu abasuka phaya babetyebile kwaye abarhwebi nanjalo njalo xa babengena ngelixa lasemini aba bangqibi babe neendawo zabo kwaye ngumthetho ongabhalwanga babesazi nje apho ngamnye aya kungqengqa khona angqibele isonka sakhe amalizo akhe kwaye kwakufuneka bangene phaya ngethuba xa abarhwebi bengena ukuba mhlawumbi indoda incede umnqibi omnye ngosuku inengqekembe eya kuyibeka esingxotyeni sayo phambi kokuba imke kwaye kakade ngela xesha iRoma yayilawula iPalestina kwaye umnotho yayiyidanariya yaseRoma kwaye ke babe nengqekembe encinci ebeya kuyibeka kumngqibi wokuqala mhlawumbi kwaye oko wayenza ukusuka ebengayikuba nako ukupha wonke umngqibi ke lowo uhlangabezana naye kuqala kakade mana ingqekembe ke babe neendawo zabo ngaphandle kwamasango nkqu naphambi kokuba abantu bangene esixekweni abakhenkethi nanjalo njalo kwaye babelalela elaa sango lasentla ingakumbi ukufumana abakhenkethi besehlela besuka phaya kwaye njengoko sibona ngale ntsasa esithetha malunga nako ilanga liqalisa ukuphuma ngoku malunga nentsimbi yesithoba kwakukho imfama engqubayo eyafika emva kwexesha yaye yaba nobusuku obubi yayingaboni yayimfama ukusukela iyinkwenkwe encinci kwaye yayifike emva kwexesha yayingazange yalala yagqithisa ngalaa ntsasa ukuba bonke ubusuku yayiphupha ukuba ingabona kwakhona kwaye yayipenapena emandlalweni wayo kwaye kwaye yayinokubona yacinga yayinokubona kwaye ukuvuka kunye nokukuphoxeka kokuba ibingenakubona eneneni yayiliphupha nje kwaye waye wehlela endaweni yakhe kwathi xa efika phaya ngoku lona ngumdlalo weqonga ngoku ukufika kwinqaku lam akungekho mntu phaya kwakukho into engaqhelekanga eyenzekileyo akubeni kunjalo kungadlulanga namalunga necala emva kwentsimbi yesithoba okanye intsimbi yeshumi kwaye kungekho bangqibi phaya ngokwesiqhelo wonke umntu wayesendaweni yakhe wayengazi okwenzekileyo esixekweni oko sibe nako kwisidlo sethu sakusasa ngale ntsasa nesithethe malunga nako uYesu ungenile ngesango kwaye uye esixekweni kwaye kwaye abantu abaninzi bangenile ukuya kufumanisa oko konke malunga noko kwaye abangqibi babemkile kwaye wayengakwazi oko efike emva kwexesha ke sibe nokumbona njengoko waqalisa ukubiza amagaba ahlukileyo kwaye kwakungekho mntu phaya hlobo lwemeko yokuba wedwa wamangala kuhle mhlawumbi abaphathi bamaroma babe bagxothile kule ndawo okanye into ethile ke zange aveni ke yena yayiluhlobo lenkwanca kwaye wayedlakadlaka neempahla zakhe zazibuphela. Wampampatha de wazifumanela ilitye elaliphandle elangeni emakube mhlawumbi lawa eludongeni xa uThixo wadlikihla udonga oludala waluwisa imihla kaYoshua. Wahlala phantsi kweli litye kwaye wayezama ukucinga malunga nephupha lakhe ngobusuku obungaphambili, indlela ekuyinene ngayo ukuba ngenene unako ukubona. Kodwa yena wayengenakubona, wayeyimfama. Kwaye waqalisa ukucinga malunga nezi zinto, kwaye ingqondo yabo yabuyela ebukhwenkweni. Niyazi ndiyakuthanda ukwenza oko, ukuhlala ndicinge ngezinto ezagqithayo, izinto ezimnandi zoloyiso endiyibonileyo iNkosi iziphumelela kunye kunye namaxesha. Kwaye uBartimeyu, njengoko simazi ngegama, ephupha ngoba busuku kokuba ufumene ukubona kwakhe, waqalisa ukucinga malunga nendlela enokuba yinene ngayo ukuba ngenene anganakho ukubona. Wacinga, "Oh, bendiyimfama ixesha elide, andiyazi bendinokuyazi njani ukujikeleza kwakhona." Ke waqalisa ukucinga malunga neminyaka emininzi egqithileyo, ngexesha wayeyinkwenkwe encinci, wayeqhele ukudlala phandle phaya endulini ecaleni esinxwemeni apho iYordane yehlela khona, kwaye intlambo isezantsi phaya apho balima umbona, kwaye wayehlala phezulu ecaleni lenduli siya kutsho. Kwaye wakhumbula indlela eyayintle ngayo, kwaye ngexesha lwasentlakohlaza ukubukela iintyatyambo ezincinci njengoko zikhula, nendlela ebesaya kunyothula imfumba yazo aze ahlale phantsi ajonge kwesiluhlaza esihle isibhakabhaka. Niyazi ubumfama yinto embi kakhulu. Xa ndibona umntu oyimfama, intliziyo yam ivelana naye. Kodwa nangoko ndazi ngobumfama obubingene, ubumfama ngokomoya, indlela uThixo wenze ngayo umntu ukumbona yena ngengcinga, kwaye abe nako ukukwenza oko. Ngelinye ixesha, indawo yobukiso ngezilwanyana esinsinathi, ndandisezantsi phaya intombi yam encinci, kwaye sasiphaya ndingumthando omkhulu wobomi basendle njengoko nisazi, kwaye ndabona bebambise ukhozi baze balifaka ekheyijini, kwaye laa mfo ulusizi yeva ingxolo, kwaye ndandibambe uSara umncinci ngesandla, kwaye sehlela ekheyijini, kwaye nantso le ntaka inkulu ilijaje yonke ubuso bayo, iintsiba zivuthulukile. Ndacinga, onjani ukubambi umbona? Yehla ndanqumla indawo yokuvalelwa ndaqalisa, kwaye nalo lisiza liphaphazelisa amaphiko alo, kwakhona ukubethekisa intloko yalo ecalenye lekheyiji, liphaphazelisa amaphiko phezulu nasezantsi lizama ukuphuma ekheyijini, kwaye livuthulukisa iintsiba, kodwa lalibanjiwe. Lawela ngasemva emgangathweni azilalala phaya, kwaye amehlo alo abuyela ngasemva lajonga phezulu laze labona isibhakabhaka esiluhlaza elazalelwa sona lintaka yezulu. Niyazi, kodwa niyabona enye impumelelo yobulumko bomntu bulibeke ekheyijini. Ndema phaya ndijonge kulo nacinga, yakunikezela yonke into okuba bendingaluthenga. Uba bendingaluthenga bendiya kulikhulula ndithi, "Qhubeka mfo mdala, uya kukuthanda oko." Ndenza njalo nam, "Khululeka kwaye unyukele phaya, ngowa phaya wawuzalelwe okuya." Ndacinga, "Bona mbono olusizi endakhe ndawubona." Ndafunqula uSara ndambambela engalweni yam ndathi, "Sithandwa, phaya ngomnye wemibono emibi kakhulu amehlo akho awaya kuze akujonge." Ndema phaya ndacinga, "Hayi, ndazi ongaphezulu ukuba mbi umbono kunokuya. Jonga phezulu endulini phaya, indoda inenkonxa yebhiya esandleni sayo, abafazi benxibe ezimfutshane umdiza ngexa eneneni babezalelwe ukuba ngoonyana neentombi zikaThixo, kwaye nabo bephaya besekheyijini yesono athe uSathana wafaka kuyo. Usizi ukumfameka ngokomoya bevalelwe ekheyijini, mhlawumbi ngabecawa ethile bacula ekwayaleni, kodwa nangoko ukuvalelwa esonweni. Kwaye njengoko uBartimeyu wayezama ukubuyela emva ngeengcinga ngexesha wayeyinkwenkwe encinci, indlela malunga nentsimbi yesibini ngokuhlwa omhle umama wakhe omncinci womyuda ebesaya kumbiza, "Bartimeyu!" waye phantse kuliva izwi lakhe kwakhona njengoko lalihlokoma ezindulini, kwaye ebesaya kuza ebaleka aze yena aphume evarandini afumane isitulo esidala esishukumayo aze amthabathele ezingalweni zakhe, kwaye wakhumbula indlela ebesaya kujonga emehlweni akhe amahle nendlela amhle ngayo umama awayenayo kunye nendlela abeya kumshukumisa ngayo emlalisa kuba wafumana ukuphumla kwakhe kwangokuhlwa kwaye indlela awayeya kwenza ngayo oko ebesaya kumbalisela amabali abantu babo kunye nawabaprofeti bakathixo abakhulu abanamandla ababephakathi kwabo nendlela waya kuthanda ngayo okuya wayethanda ukukuva oko kubi kakhulu ukuba oomama babahlalise phantsi abantwana babo kwinkqubo kamabonwakude yehlazo ithikele laseHollywood endaweni yokuba benze into ekwayo ababalisele amabali eBhayibhile kodwa wayengumama womyuda wenene waye ebesaya kubalisela umfo omncinci amabali ebesaya kuthi ambalisele malunga nothixo ekuthumela omkhulu onamandla uMoses xa babengamakhoboka ezantsi eyiguda uthixo wayethembise uba uAbraham ukuba uya kubakhulula kwaye wabonakala kumprofeti omkhulu awathi uthixo wamvusa phakathi kwabo obizwa uMoses kwaye weza kwimoya yentsika yomlilo waza wathumela uMoses ezantsi eyiphupha kwaye emikhulu enamandla imiqondiso nezimanga wabakhuphela ngaphandle kwaye nendlela akwathi entlango kungekho sonka okanye nanto yakutya kodwa babehamba emgceni wokuthobela waza uthixo wanisa isonka siphuma esibhakabhakeni kwaye ndingava uBhatumeyo omncinci esithi mama nje umzuzu kufanele uthixo wayeneengelosi zakhe zonke zisebenza phezulu phaya kwaye unezitofu ezinkulu zonke phezulu ezibhakabhakeni kwaye iingelosi zisebenza ixesha eligqithileyo zilungisa izonke kwaye zisikhupha kwihayi sithandwa usemncinci kakhulu ukuba uqonde uyabona uyehova akanyanzelekanga ukuba akwenze oko uyehova akanyanzelekanga ukuba abe nezitofu ungumdali uyayithetha nje kwaye ibe njalo ngoko siza kuthini malunga noYesu xa simbona athabatha into ekwanye kufanele kubekho into ebuthixo malunga naye kufanele abe nokuzalana okuthile kuyehova umntu othile namhlanje ezama ukwenza yena nje umprofeti okanye indoda eqhelekileyo okanye umphandi lwazi umfundisi olungileyo wayengeyonto engaphantsi kunothixo ebonakaliswe enyameni phaya njengoko ebeya kuthetha naye kwaye amxelele malunga nendlela yokunqumla intlango enkulu nto leyo eyabe nje kungaphesheya kweJordani ngoko kwaye nendlela ekuthi ngexesha lasentlakohlaza xa inyanga ka-April xa igephu lalinyibilika phezulu kwayuda kwaye onke amanzi entaba esihla kwaye yonke iJordani yayizele njengamanzi amanzi amaninzi angasemva kumazantsi omlambo kwakhangeleka ngathi uYehova yayingumkhokeli ongenasakhona ukuzisa abantu bakhe phezulu kwela xesha eyathi imilambo yaphuphuka kweyona imbimeko yayo babeza kuba nakunjani ukwakha iibhulorho wokunqumla wona kwaye uYoshua omncinci okanye omncinci hayi uYoshua kodwa uBhartimeyi omncinci wayengabe uthe mama uyenze njani wathi sithandwa khumbula uYehova usengumdala wathetha nje yaze uthixo uyathanda ukwenza izinto zi xa ibububhutyubhutyu aze azibonakalise yena enguthixo kanye intlakohlaza xa ixesha ohlobo ungabe mhlawumbi ungayinqumla iYordani ngokulula kakhulu phaya kukho izibuko elisuka esixekweni siyakwazi oko ngeentlola ziwelela zize koku kodwa uthixo wenza intlambo yonke izale ngamanzi kwaze emva koko weza watsala amandla akhe amakhulu ehla ezulwini enza indlela eyomileyo ukunqumla yona nako kume amatye nje ngaphantsi apho uYoshua wayewenza ayinqumba njengesikhumbuzo kuYehova indlela abathi ngayo abantu babo bakhathalelwa ngayo kwaye yena elinye awayelithanda kakhulu ngenene lalimalunga nomfazi womshunamekazi wakukhumbula oko kwaye unina wayeqhele kumbalisela ngomshunamekazi kunye nomprofeti omkhulu uEliya umhla wakhe kunye nendlela awathi lo mfazi wabonobubele ngayo kulo mprofeti noko waye engengomsrayeli ncam wayengumshunamekazi ke wayekholelwa ukuba uEliya wayengumprofeti umprofeti omkhulu wenkosi ngexana ngenye imini wathi kumyeni wakhe masimakhele igunjana elincinci ecaleni lendlu yethu simenzele ububele ngokuba uyindoda ebalulekileyo kwaye indlela ekwathi ngenye imini xa u-Eliya noGehazi isicaka sakhe bezayo kwaye babona bonke obu bubele wathi kuGehazi, "Yiya uze umbuze, singamenzela ntoni, ndingathetha nekumkani okanye umphathi inkosi." Wathi, "Hayi, ndiyakuhlala nje phakathi kwabantu bakuthi, konke kulungile." Kodwa uGehazi wathi, "Ulidlolo mdala, umyeni wakhe mdala kwaye abanabantwana." Waze wathi kwaye ufanele ukuba u-Eliya wabona umbono, wathi, "Yiya umxelele, itho inkosi, uza kuba nenkwenkwe encinci kwaye kwiinyanga ezilithoba inkwenkwe encinci yabakho. Mdala waye kunye noyise ngaphandle entsimini ekuvuneni kwaye kufanele watshiswa lilanga." Waqhubeka elila, "Intloko yam, intloko yam." Waze uyise wamthumela endlwini, unina wambeka emathangeni akhe, wamthuthuzela kwaye mhlawumbi wamnika onke amayeza awayenokumnika yena. Yaza inkwenkwe encinci yagula ngakumbi yade ekugqibeleni malunga nemini emaqanda yafa. Kwaye indlela la mama mncinci awayengazokoyiswa ngayo xa uyise wezayo kwaye abamelwana bonke beza kwaye besenza isidwili kwaye bekhala umfo omncinci efile, kodwa yena wayesenalo ukholo kulo mprofeti, umprofeti womHebhere, yena engoweentlanga. Wathi, "Ndibophele imeyile kwaye ungemi, kodwa mandiye kulaa mqolomba apho lo mprofeti ahlala khona phezulu entabeni yeKarmele." Waze wathi umyeni wakhe, "Asiyo nenyanga entsha okanye isabatha kwaye akasayi kuba phaya." Wathi, "Konke kuya kulunga." Wathi, "Qhubeka." Kwaye xa u-Eliya wambona esiza, yena noGehazi baphuma emqolombeni baze bajonga bemi phandle phaya kwaye naku esiza. Wathi, "Naku kusiza umshunamekazi kwaye ukhathazekile, kodwa uThixo ukufihlile entliziyweni yam. Uyazi uThixo akabaxeleli yonke into abaprofeti bakhe nje oko afuna bona bakwazi." Ke wajonga waza wathi, yena uwathi, "Yiya mhlangabezo uze uthi ingaba kulungile konke malunga nawe, ingaba kulungile konke malunga nomyeni wakho, ingaba kulungile konke malunga nomntwana wakho." Kwaye yena yindawo endiyithandayo nayo. Xa uGehazi wahlangana naye wathi, "Ingaba kulungile konke malunga nawe, ingaba kulungile konke malunga nomyeni wakho, ingaba kulungile konke malunga nomntwana wakho." Wathi, "Konke kulungile, usana lulele lufile, umyeni ikhala, inyembezi bezisihla enhliziyweni yakhe, kodwa konke kulungile." Wayefike phambi kwendoda enokumxelela kwaye imsikelele kwaye waba nosana ngokuqinisekileyo. "UThixo uyakutyhila, kutheni amthabathileyo? Inkosi inikile, inkosi ithabathile, malibongwe igama lenkosi." Wayefuna ukwazi kutheni kwaye indlela awathi weza ngayo waze wawuwa ezinyaweni zika-Eliya kwaye uGehazi wamxhuzula. Oko kwakungafanelekanga kwindawo enenkosi yakhe kwaye watyhila oko kwakungalunganga. Kwaye u-Eliya wehla wayivusa inkwenkwe encinci ukulalisa umzimba wakhe phezu komfo omncinci. Kwaye ndifuna niqaphele ukholo lukamama ngokunjalo, wabeka usana phezu komandlalo awayesithi alale kuwo u-Eliya. Ndifuna ndifuna ukucacisa imbono kaPaulos apha kwindlela yam yokucinga. Niyazi uPaulos wabeka iitshefu phezu kwabagulayo nabaxhwalekileyo nemibhinqo. Ndikholelwa ukuba uPaulos wayengekho ngokwesibhalo, ndicinga apha kulapho wayifumana khona. Niyakhumbula yintoni eyokuqala u-Eliya awayithoyo kuGehazi? "Thabatha intonga yam uze uyokuyibeka phezu kosana." Wayesazi yonke into ayichukumisayo yayisikelela. Kwaye ke niyakhumbula uPaulos zange athandaze phezu kwetshefu, bazithabatha nje emzimbeni wakhe. Olo yayilukholo lwabantu. Ke niyabona wathi, "Thabatha intonga yam uze ukuba nabani uyakubulisa, sukubulisa, yibeke elusaneni." Kodwa ukholo lomfazi lwalungekho sentongeni, lwaluku umprofeti, kwaye wathi, "Andiyi kukushiya de ngokuqinisekileyo njengokuba umphefumlo wakho uphila, andisayi kukushiya." Ke u-Eliya ukwenza ukuba ahlukane naye kwafuneka ahambe naye. Ke waya kungena waza walalisa umzimba wakhe phezu koluncinci olufileyo usana, laza lathimla amatyeli asixhenxe laze labuyela ebomini. Bethu elinjani ukuba likhulu ibali elabalilo kulo mncinci uBartimeyo ngelixa wayeyencinci inkwenkwe. Indlela wayeqhele ukulithanda elabali elincinci ngokuba yayiluvuko lenkwenkwe encinci. Elo lalelinye lawakhe ayintandane. Kodwa oko kwakukwimihla eyagqithayo, umbingeleli uyamxelela ngoku. Yakhe yayimihla xa na-Israyeli wayenebalulekileyo enamandla endoda, ababalulekileyo abanamandla abaprofeti bahamba elizweni. Kodwa ababingeleli bathi, niyazi uYehova akasabadingi abaprofeti. Asingobabingeleli kuphela abatsho oko, kodwa bakwenza ngoko. UYehova akasadingi baprofeti, usinike umthetho, kwaye sakhe icawa itempile. Kwaye oko kuphela esikudingayo. Kwaye nje imalunga nendlela ekwani abayikholelwayo namhlanje. Kodwa noko uYehova usahleli enguYehova, kwaye akanakuguquguqula indlela yakhe. UnguThixo akaguquki. Ngoku bakholelwa ukuba kuko konke ababekudinga. Kwaye ngelixa wayesahleli phaya kweli phupha lemini njengoko lalinjalo ecinga malunga nalo, waye amehlo akhe amfanekileyo ajikela ngakwilanga elishushu. Konke ngaxeshanye weva ukuqhashuza kweenyawo zemeyile encinci isihla ngendlela yamatye sehla ukusuka eYerusalem, amatye okwenza indlela ingena njengoko waze waphulaphulisisa. Kwaye kwakukho umntu othile kunye neenyawo zembadada ebaleka ngaphambili kwemeyile encinci. Waza wazi ukuba kufanele kube yindoda esisityebi ukuba uhambo lwayo lwalungemeyile, kwaye kananjalo inesicaka esikhokhela imeyile. Ke waphakama esazi ukuba kufanele afumane imali ukuze aphile. Ke waphakama wazibhijela ngengubo yakhe kwaye edlakadlaka encinci ingubo. Waze wabaleka esitratweni waze wathi, ndingathanda amalizo, ndishiyele ixesha ngale ntsasa, unganceda undiphe amalizo, ndiyimfama. Kwaye siva elenene elingqwabalala ilizwi lisiza, suka endleleni mngqibi, sisicaka sikaYehova, ndingumbingeleli, ndisuka ezantsi eYerusalem ndithunyelwe libhunga ukuya kunqanda la mhlangano wempiliso oza kuba sezantsi apha ngale ntsasa eYeriko. Ndifanele ndidibane nabazalwane ezantsi apha ndize ndibone ukuba laa nto ayiqhubeki, ndifumane abantu. Kukho umprofeti wobuxoko elizweni, ngoko thina sivile ukuba useYeriko ngale ntsasa, kwaye ndisendleleni. Suka endleleni yam mbingeleli, kwaye kulungile sicaka, hamba. Yaza imeyile encinci yaqhubeka kwakhona. Emva koko umngqibi wampampatha indlela yakhe ukubuyela emva de wafumana ilitye. Wahlala phantsi waqhubeka ukuphupha. Waye xa waqalisa ukucinga, phandle phaya kulaa ndlela incinci apho bendimi khona kungekudala kakhulu kwixa eligqithileyo, obalulekileyo nonamandla umprofeti uEliya noElisha beza bebambene behamba ngale ikwanye indlela, bebambene besehlela eYordani. Kwaye iYordani yayiza kuvuleka kwakhona, kwaye kwelinye icala ngalo udiniweyo omdala umprofeti uEliya kwakukho inqwelo yomlilo namahashi omlilo ebotshelelwe esebeni elithile khona ngaphaya ukumgodusa yena. Kwaye kwakufanele abone lo mncinci uEliya, uElisha kwakufanele ajonge ngasemva aze abone ulungiselelo phambi kwakhe okwakubekwe phambi kwakhe. Kwakufanele agcine amehlo akhe kulo mprofeti. Kwaye ndingaqikelela ngoBartimeyo wathi, ukuba nje bendingaphila kulaa mhla kwaye bendihleli apha, bendiya kukubaleka ndiye kwabo baprofeti ndiwe ngobuso bam ndithi, o mprofeti kaThixo thandazele, kwaye uYehova uya kubuyisela ukubona kwam. Kodwa umbingeleli uthi, oko akukho nto injalo tu, asinako okuya. UYehova akaphilisi ngamandla akhe kwakhona, sinogqirha kunye nezinto ezikwenzayo oko, kwaye asikudingi okuya kwakhona. Ke uYehova akaphilisi, oko kwakukho kwemihla eyagqithayo. Sigcina nje umthetho, kwaye siyagula size sife, kwaye siye ezulwini, kwaye yiloo nto yonke kuko konke sikudingayo. Ngoko njengoko esaqalisa ukucinga, emva koko wakhumbula ingengomgama wamakhulu amahlanu eyadi ukusuka apho wayehleli khona. Emva kokuba uIsrayeli wanqumlayo waze wamisa iintente, baye bonke behleli ngolungelelwano, zonke iintente zisezindaweni belindele umyalelo ukuba baye eYeriko. Kwaye mhlawumbi kwa elo litya wayehleli kulo ngalilelinye awathi uYehova waqhushumbisa eludongeni. waze wathi, cinga njengayo, ungekudala kwixesha elidlulileyo, igorha elinamandla, uYoshua, esibalulekileyo esinamandla isicaka sikaThixo, sawuwela umlambo, kwixesha lasentlakohlaza, sabeka intente, kanye ngqo, phambi kotshaba. Ngenye imini, ngelixa efunda ubuchule bakhe bokuhlasela iYeriko ngokunye ukuhlwa, ngelixa ehamba phandle okanye ngenye intsasa ejonge amasango yonke indawo nokuba lukhulu kwalo, babenokubalekisa iinqwelo zomdyarho kumphezulu wawo, amahashe aliqela axananazile ukujikeleza isango. Indlela uYoshua awayejonge ngayo, wajonga kumile ekoyameni kodonga, kwaye nako kumi indoda kunye nekrele layo lirholiwe. UYoshua warhola elakhe ikrele waya kuyihlangabeza yona. Wakhwaza uYoshua wathi, ingaba ungakuthi okanye ulelinye lotshaba lwethu? Yathi, hayi, ndingumphathi womkhosi wenkosi. UYoshua onamandla walahla ikrele lakhe emhlabeni, wothula isigcina ntloko sakhe wawa ezinyaweni zayo. Oyimfama uBhartimeyo wacinga, oko akungomakhulu amahlanu eyadi ukusuka apho ndihleli khona kanye ngoku, apho umkhosi onamandla wenkosi, umphathi womkhosi, kwaye noYoshua waqhubuda ezinyaweni zayo. Oh, ukuba nje ndandinokuba phaya kwezo ntente ndiyimfama ngoko, ndandinokucela umphathi onamandla womkhosi wenkosi ukuba angandinika ukubona kwam, kwaye wayenokuyenza. Engazi ukuba okwamnye umphathi wayengaphantsi kwekhulu leyadi ukusuka kuye. Oko yiloo nto esenza ukusilela kwethu ngobu busuku, sizama ukubeka lonke uzuko kunye noKristu emva kakhulu kwesinye isigaba. IBhayibhile ithe usekwanguye izolo namhlanje naphakade, ukangako nje apha kwesi sakhiwo ngobu busuku njengoko wakhe wahamba eGalile okanye iYerusalem. Lamphathi ubalulekileyo wayephuma kwindlu kaZakeyo, kwaye abantu babemlindile ngaphandle. Kwimizuzu embalwa weva ingxolo, kwaye ingxolo yayinezwi elixubeneyo, omnye esithi, Hosana kumprofeti ozayo egameni lenkosi, unoyolo umprofeti waseGalili, isicaka sikaYehova. Abanye besithi, makube le ngalaa mntu njeya, asiyekuba noku kwesi sixeko, kwaye njengoko babesiza, kwaye abanye babo bephosa iziqhamo ezibolileyo kuye njengoko ephumela esangweni. Kwaye yena akazange eve nanye into enjengaleya, ke wathi, kwenzeka ntoni, yiyani na yonke le ngxolo, kwenzeka ntoni apha? Kwaye abantu betyhudisa. Emva kwethuba weva izwi lalambingeleli mnye obehlile ukuya kufumana ibhunga ukuba bangabi nawo umhlangano. Wamva esithi, bandixelela ukuba uvusa abafileyo, ngoku sinamangcwaba azele ngabo phezulu apha endulini, masikubone unyuka usiya kuvusa abanye phambi kwethu. Kodwa niyazi wayesiya eYerusalem enyukela phaya ukuya kubethelelwa emnqamlezweni, zonke izono zehlabathi zaziphezu kwakhe, kwaye wayesiya eYerusalem ukuya kunikelwa njengedini. Kwaye bamgculela, bamenza intlekisa yena, kwaye abanye babo bemsikelela yena, kwaye abanye babo bemqalekisa yena njengohlobo kulilo kuwo wonke umhlangano apho akhoyo, abanye bangakuye, abanye bachasene naye. Kodwa akazange akhangeleke emkhathazile yena, wayenobuso bakhe bujongiswe ekugqibeni ugqatso lwakhe, kwaye wahamba ethe chu njengoko ahambayo ejonge ngaseYerusalem. Kwaye ishumi elinesibini lamadoda amancinci amngqonga ukumkhusela phaya, bezama ukugcina isihlwele kude, kwaye abanye bezama ukumchukumisa, kwaye abanye bekhwaza, kwaye besenza intlekisa ngaye kunye nanjalo njalo. Kwaye isihlwele sangathi siqabela ngaphaya kwendoda eyimfama njengoko sinayo njengomlinganiswa wethu ngobu busuku, kwaye babemtyhalele phantsi. Kwaye masicinge ukuba kwakukho elilungileyo elincinci nenekazi elezayo, awumbi lalinokuba ngudade kuRebeka kwibali lethu ngale ntsasa, okanye yayili likholwa kuKristu. Kwaye lababona beyityhala indoda endala, kwaye bona ukuba yayi babengenabubele kuye, kodwa ekubeni waye elikholwa kuYesu yamenza wanobubele. isoloko isenza njalo, yenza uvelane nabadala kunye nabo banesidingo. Kwaye umfo mdala wayetyhalwe wawa phantsi waze wema ukuba aphakamise yena. Wayenokuba wathi kulo into enjengalena, "Ninekazi elincinci, ndingaxela ngelizwi lakho ulinenekazi elincinci. Ewe ndililo, ungaphakama ndoda endala, ndiyakholwa bangakuvisa ubuhlungu." Wathi, "Imalunga nantoni yonke le ngxokozelo? Sesantoni esi siphithiphithi, isiphithiphithi phandle apha? Simalunga nantoni? Kutheni?" Lathi, "Ingaba akuqondanga ukuba uYesu waseNazarete, unyana kaDavide, usesixekweni? Nguye lo ugqithayo, umprofeti waseGalile. Uthetha ukuthi akuyazi? Hayi, andizange ndava ngaye. Kuhle, mandikuxelele kwenzeke ntoni ngalentsasa esixekweni. Uyamazi uZakeyi, indoda yevenkile yokutyela? Ewe, ibisoloko iluhlobo lomgqibi. Umfazi wakhe wayelikholwa. Kwaye ngalentsasa uZakeyi phezulu emthini ukubukela uYesu egqitha. Kwaye sonke siyazi ukuba ungumprofeti. Kwaye xa wagqithayo wema waza wajonga phezulu, wabiza uZakeyi ngegama lakhe. Zange abe seYeriko ngaphambili. Umngqibi omdala wavuseleleka. Wathi, "Ngoko oko ukuzaliseka iDuteronomi 18:15, inkosi uThixo wethu uya kuvusa umprofeti ofana noMoses. Lowo kufanele ibe nguye. Ukuba nguye, uphi yena ngoku? Malunga nekhulu leyadi ezantsi endleleni." Selemgqithile, wacinga. Ke waqalisa ukukhala, "Yesu, wena nyana kaDavide, denzele inceba, denzele inceba, o nyana kaDavide, ngelixa ugqithayo, yiba nenceba." Ngoku, ngokwasenyameni, wayengenakho ukuliva ilizwi lakhe ngenxa yesidubedube. Abanye bemdumisa, nabanye bemsikelela, nabanye bemqalekisa, kwaye isidubedube ngeba wayengazange amve yena. Kodwa waye eli lizwi, kwaye xa umphefumlo ukhala njengala mfazi enethombe legazi owachukumisa ingubo yakhe, iBhayibhile yathi wema ngxi, yamisa yena. Yicinge, yicinge nje yona okokuba umemezo lalwa mfama inye ongabalulekanga omdala umngqi, kwaye izono zehlabathi nomthwalo ophezu kwayo esiya eYerusalem ukuya kuba lidini lesono. Kodwa umemezo lomphefumlo womntu omnye lamenza yena wema kwaye wama ngqi. Usenguye izolo namhlanje naphakade, umemezo olunye ngobu busuku luya kumzisa yena ekubonakaleni nje into enye njengoko yenzekayo ngoko, indlela athi ahlale eyinto enye. Ndiyakhumbula ngobunye ubusuku ndibuya eDallas, eTexas, ibiyiminyaka eliqela egqithileyo. Bandingavunyelwanga ukuba ndibhabhe eMemphis, kwaye bandibeka phezulu phaya kuleya idumileyo ihotele abenqwelomoya bayenza, iPeabody Hotel, kwaye bandixelela baya kundibiza kwintsasa elandelayo ngexesha ukuze ndifumane ilimousine yokubuyela kwinqwelomoya. Kwaye ndalala kamnandi ubusuku bonke. Ndavuka kwintsasa elandelayo, ndandibhale iileta ezithile, ndandiza kuhla ndiye eposini ukuya kuzithumela. Ndaphuma ndaze ndaqalisa ukuhla ngesitrato, kwaye ngequbuliso ndeva into ethile eyathi, "Yima kwaye ubuyele emva." Kulungile, niyazi indlela abantu abafumana ngazo izimvo ngcingo. Kwaye ndacinga, "Kuhle, oko mhlawumbi koko ibikuko." Ndahambela mgama, yazi yaqhubeka isitsho kwakhona, "Yima uze ubuyele emva." Kuhle, ndafika eGopeni. Kwakukho ipolisa elikhulu lom-Irish eGopeni phaya, kwaye zange ndandijonge iibhobhini kunye nezinto efestileni, kwaye mhlawumbi ndema ixesha elide, kwaye mhlawumbi ndakrokrela ukuba ndandizama ukufumana enye yezo bhobhini. Ke ndajikela nje ndaze ndaqalisa ukubuyela emva, kwaye njengoko ndandibuyela emva ngokukhawuleza ndaze ndagqitha kanye ngasehotele, ndaze ndehlela ngasemlanjeni ezantsi kakhulu. Andiyazi, ndiyayiqikelela ndingayifumana indawo ngobu busuku. Kwaye ndacinga, apha kuba semva kwexesha kodwa into ethile. Niyakholelwa ekukhokhelweni nguThixo kwaye ngoko ndandisehla nda. Kwakusiba semva kwexesha kwaye ndandisazi kufanele ndikhawulezise kodwa into ethile. Yaqhubeka nje isithi, qhubekeka, qhubekeka. Kwaye ngoko ndaba semva kwexesha kakhulu ukuba ndibuyele emva ukuze ndifumane inqwelo moya yam. Ndacinga kuhle kufuneka ndilandele le nkokhelo. Kwaye kwenzeka ndicule le ngoma incinci ndandisandula ukuhlangana nani bantu bamaPentecoste malunga babehlangene kwigumbi eliphezulu kwaye bonke bethandaza egameni lakhe kwaye bebhaphizelwe kumoya oyingcwele aze amandla enkonzo afika. Ngaba wakhe wayiva la ngoma kwaye ndiyavuya ndingatsho ndingomnye wabo. Ndandizama ukuphindaphinda okuya ukuthi ndizamzalwane wam funa le ntsikelelo eyokucoca intliziyo yakho yesonene. Kwaye ngoko ndandihamba ukuhla ngesitrato ndajonga kwaye nakuya oqhelekileyo uAunt Jemima oyamile phaya kwicingo elincinci kwaye encinci yabantsundu indlu phaya omncinci elifana nelincinci elimhlophe igunjana oyame ngocingo wayebhijele ihempe yendoda entlokweni yakhe. Ndaza ndayeka ukucula qalisa ukuhamba. Ndandingazi apho ndandisiya khona. Wathi nje qhubeka qhubekeka nje ukuhamba kwaye ke de xa ndandibusondelarha kuye ndabona wayebuncumarha. Ndaze ndajonga ngaphaya kuye ndajika intloko yakho qhubeka ndihamba. Wathi molo mlungiseleli ngoku ezantsi uphasini thetha mlungiseleli. Ndaza ndathi molo anti. Ndajonga ngasemva naze ndacinga ingaba wazenjani ukuba ndandimlungiseleli kwaye ndandingaphethanga Bhayibhile okanye kwanto. Ndaguquka ndathi wazenjani ukuba ndandingumlungiseleli. Wathi bendisazi ukuba ubusiza. Ndaze ndathi luhlobo olungaqhelekanga kum. Waze wathi ngaba wakhe wafunda eBhayibhileni malunga nomfazi womshunamikazi. Ndathi ow ewe mama. Wathi yazi zange wayelidlolo wayengenako ukuba nabantwana. Ndathi ewe mama ndiyalikhumbula ibali. Wathi kwaye wayithembisa inkosi kwaye wayeza kumkhulisela kwinkosi laa mntwana. Ngathi ndaze wathi uyazi bendilolwa hlobo lomfazi. Wathi bendingenako ukuba nabantwana umyeni nam. Waze wathi wayithembisa inkosi ukuba ebeya kundinika usana okokuba ndiya kulikhulisela kuye. Wathi wandinika usana. Waze wathi ndayikhulisa laa nkwenkwe ngokungcono endinako kuba ikhonze inkosi. Wathi kodwa uyazi. Wathi wangena kwisiqu esingalunganga waze wafumana isifo emzimbeni wakhe kwaye wathi indoda engugqirha igqibile ukumnika zonke inaliti enokumnika zona kwaye seyingene ngaphakathi. Wathi igazi lakhe lisisine ngaphezulu isifo soluntu igcushuwa. Waze ke wathi indawo yegazi lakhe lithontsizela ngasemva entliziyweni yakhe intliziyo yakhe ineminxunya kuyo. Waze wathi ulele phaya akakho sezingqondweni. Wathi indoda engugqirha ibilapha kwiintsuku ezimbini ezigqithileyo kwaye ithe akasokuze aphinde avuke mki. Waze wathi andinakho nje ukumelana nokubona usana lwam lusifa ngolwahlobo. Wathi emva koko ndithandaze ubusuku bonke Nkosi ukuba uza kumthabatha yena umnikele kum kodwa ndifuna ukumva esithi usindisiwe ukuze ndazi ndiya kuhlangana naye kwakhona. Wathi ndithandazile ndaze ndathandaza umthandazo ufana malunga nokubhekiselela kumfazi womshunamikazi. Waze wathi ndaya kulala ndaze ndaphupha iphupha. Waze wathi kwaye ndathi kwinkosi ndathi undinike olwasana. Ndaze ndathi bendinjengomfazi womshunamikazi kodwa uphi umprofeti wakho. Waze wathi yena wathi jonga ozayo apha. Ndaze ndabona indoda kunye nomnqwazana omncinci uhleli ecaleni kwentloko yakhe inxibela asuti engwevu isehla isiza ngesitrato. Waze wathi oko bekumalunga nentsimbi yesine ngale ntsasa. Wathi bendimile apha ukusukela ngoko usenguye uThixo uphendula maca. Ndathi igama lam nguBrenham ndithandazela abagulayo. Wakhe weva ngolungiselelo lwam. Wathi hayi mhlekazi mlungiseleli Brenham andizange ndeva ngawo. Waze wathi akunakungena ngaphakathi. Waze xa ndaya kuvula isango lali nelincinci icingo phaya kwaye isango ndalinentsimbi yekhuba ijinga kulo njengasemva eyakansas yayingaphaya nje komlambo ukusuka kuyo. Kakade ke uyazi kwakuyintoni okuya ke ndalitsalela ngasemva isango ndangena ngaphakathi. Xa ndangenayo kwela khaya ndakhe ndaba kumabhodwe ookumkani abathathu okanye abane ookumkani, kumkani wasengilani, kumkani ugustaf wasesweden, iindawo ezininzi ukuya kuthandaza nabo, kwaye ndikhe ndaba kwamanye kumakhaya amahle kakhulu ndiyaqikelela eHollywood, kodwa andizange ndibe ngaphezulu kwamkeleka kunokuba ndandinjalo kweliya. Nje elingayokozeliyo elidala igumbi amagumbi amabini, gumbi lokuphekela ngasemva, kunjani elincinci lokulala apha kunye nencinci ibhedi enamaplanga anyukileyo ezikhoneni. Kwakungekho zinto zixhonywe ludongeni, kodwa kwakukho uphawu phaya lusithi, Thixo sikelela ikhaya lethu. Ndajonga kulele phaya enkulu inkwenkwe entsundu ikhangeleka imalunga neshumi elinesibhozo leminyaka ubudala, inkulu inamandla ikhangeleka isempilweni inkwenkwe, kwaye yayinengubo isandleni sayo qhubekeka. Ndaze ndathi, ndoni ingxaki nayo? Wathi, ucinga ukuba ungaphandle kulwandle olumnyama elahlekile, kwaye esithi uyaqhubeka esithi yena ulahlekile ngaphandle elwandle, kwaye engenakho ukufumana indlela yakhe, ucinga ukuba ubhexa iphenyane ngophimo? Wathi, ube senza okuya iintsuku ezimbini okanye ezintathu. Waze wathi, andinakho ukumyeka afe ngolwa hlobo. Wathi, ungamthandazela? Ndathi, ewe mama. Ndathetha malunga nempilisi. Wayengenamdla kokuya, wayefuna kuphela ukumva yena esithi wayesindisiwe kuko konke awayenomdla kuko ukuba wayesindisiwe. Ndaze ndathi yena waya ngaphaya wambamba ngentloko wamtsalela ngasemva wamphuza esidlaleni, waze wathi, Thixo sikelela usana lukamama. Mna ndimi phaya ndijongile kokuya, ndaze ndacinga ehe yiloo nto. Akukhathaliseki nokuba lelingakanani ihlazo alizisileyo kusapho, umke kangakanani, akukhathaliseki yintoni ingxaki yakuyo, usele usana lukamama. Ndaze ndacinga, iBhayibhile yathi umama angalilibala usana lwakhe oluncancayo, kodwa mna andinakho ukukulilibala. Uyi lukangakanani uthando oluphaya, amagama enu akrolwe entendeni yesandla sam. Wamphuza, saguqa phantsi ndahlala emazantsi ebhedi ndabeka izandla zam ezinyaweni zakhe, zazishushu zincangadi. Ndaze ndathi, anti ungathandaza kuqala? Kwaye mhlobo wam, ndayazi ukhe wathetha naye ngaphambili. Onjani umthandazo awawenzayo kuThixo? Emva koko wathi, ungathandaza? Ndaze ndathi, ewe mama. Ndathi, bawo wasezulwini, ndingangeyure ukuba semva kwexesha lenqwelomoya, undixelele ukuba ndehlele ezantsi apha, kwaye nje ndiqhubekeke ukuza, kwaye ngoko andiyazi nokuba kulapha apho ubundifuna okanye hayi, kodwa kulapha apho ndiye ndema khona. Ukuba undithumele ukuthandazela le nkwenkwe, kwaye malunga nela xesha, yathi, mama. Wathi, yintoni efunwa lusana lukamama? Wathi, uya kukhanya egumbini. Malunga nemizuzu emihlanu yayihleli ebhedini, ndakhawuleza ndaphuma ndehla ndacinga, kulungile, ndingafumana nje imoto eyihambisa abantu, yiloo nto ndize ndilinde usuku okanye nanini na ndinokufumana enye inqwelontaka. Nje kanye xa ndandisiya esangweni, iiyure ezimbini kunye nokuthile ukuba semva kwexesha, ndeva yena esithi, ubizo lokugqibela lwenqwelontaka 67 kuya eLouisville, Kentucky. Intoni? Intoni? Ukuzimela geqe kukaThixo. Yabona, umthandazo nokholo lwalowa ulusizi omncinci ongabalulekanga umfazi ontsundu wamisa ngxi laa nqwelontaka, waze wayimisa phaya. USenguThixo omnye onokumisa aze aguqukele kwimfama engumngqibo eludongeni lwaseYeriko. USenguThixo izolo namhlanje naphakade, lukholo oluyenzayo ufuna wena uyikholelwe. Eneneni, malunga neminyaka emibini kamva ndandigqitha phaya ngololiwe ndisiya ndibuyela ePhoenix, kwaye uyazi bakubiza kakhulu ngesandwich, soloko ndizama ukwehla esitishini ndizifumanele ihamburger nengxowa izele zizo ukundigcina de ndihlike, kuba bakubiza 75 esenti ngendala encinci isandwich esisikwe bhityileyo kakhulu inecala elinye kuphela kuyo, kwaye yona ngoku kubi ndaze ndatsiba ndehla eMemphis kwaye ukuba nabani wakhe waseMemphis uyazi indlela uloliwe atsala ngayo kwindawo yokujika uloliwe apha ndatsiba ndehla ndaze ndabaleka ukwehlela phaya kwindawo yehambeka ndeva umntu othile esithi molo apho mlungiselela uBrenham ndabhekabheka naku apho lo umthuthi mithwalo emile ngaphaya intloko phezulu ndathi molo nyana qalisa ukubuyela wathi wena akundazi akunjalo ndathi hayi andikholwa ndiyakwazi wathi uyazi ngenye imini weza endlwini yam wazi wathi umama wam wayemi ngaphandle kwaye wambhambazela emqolo emanzi ndathi akuyiyo la nkwenkwe wathi ewe leyo ndim wathi ehe mna yila nkwenkwe wathi andiphiliswanga nje kuphela kodwa wathi ndasindiswa ukusukela ngoko kananjalo ke oku ya kwakukuko
Amazing grace.
Oh, ubabalo olumangalisayo. UThixo kwamnye eyathi impame ngumnqibi yanakho kummisa yena. Ongabalekanga omncinci umfazi ontsundu wenza inqwelo ntaka ingabina kupapa. Imithandazo yakhe nokholo kuThixo wayeyikholelwa. UYesu wemangqi. Obabu sobalampama ingumnqibi bamisa yena endleleni yakhe. Ndingathanda ukuba nobusuku obumbalwa ukushumayela kwesasihloko. Waze ngoko uYesu wemangxi. Kodwa nanku emile phaya wathi mziseni apha. Amen. Ndandifunda ibali malunga nemfama uBartimeyo apha ngaxesha lithile elagqithayo xa ndandithabatha imbali yeBhayibhile awumbi yayiyintso kodwa latsho ukuthi wayesoloko ekholelwa empilisweni akukhathaliseki nokuba umbingeleli uthini wayesakholelwa kuyo lithi wayeyindoda etshatileyo enomfazi kunye nentombazanana encinci wayengazange ayibona yayimalunga nala minyaka ngoko malunga neshumi elinesithandathu seminyaka ubudala wayengazange ayibona lithi oko wakwenza niyazi kufanele ube nento ethile eyahlukileyo kwabanye abafo xa ungqiba okanye akunakho ukutsala umdla wabantu eIndia bayeka enye yale mincinci imihlangano ibulale iphindi kunye nento engenye abanokuthi bayenze ukutsala umdla ndibonile inkabu ithabatha ukhuni ize nje ibetha ibhola esitratweni into ethile engenye ukufumana umdla emva koko babanike imali laza lathi uBartimeyo wayenamavukuthu amabini awayesakwenza ukuziqikaqika njengencinci phezu kwelinye kwaye oko kwakonwabisa abantu abatyeleli kwaye babesaya kumnika imali kwaye lathi ngobunye ubusuku umfazi wakhe wagula kakhulu kwaye babe naye ugqirha kwaye ugqirha wathi Bartimeyo akukho nto endinokuyenza yena andinakho ukuwuphelisa la mkhuhlane kwaye wathi wampampatha indlela yakhe ukujikela udonga waze waphumela ngaphandle kwendlu wathi Yehova ndiyakuthanda ndiyakukholwa andinanto endinokunikela kuwe namavukuthu amabini amancinci apha endithi ndenze indlela yam yokuphila ngawo kodwa ukuba nje ungenza umfazi wam ahlale nam uza ndincede ukukhulisa umntwana wam kwaye ndiyimfama ndingenakho ukubona ukuba ungenza nje umfazi wam aphile uze andincede apha ndiyakuthembisa ngomso ndiyakwenza umnikelo omkhulu ndiyakuthabatha amavukuthu am amancinci umnikelo womnikelo wam kuhle bathi umfazi wakhe waphila wathabatha amavukuthu wawanikela ixesha elithile emva koko intombi yakhe encinci yagula nayo yayisecicini lokufa ke waphuma waya kuthandaza kwakho wathi Yehova andinanto eyiseleyo kodwa ndinemvana yam kwaye kwezo ntsuku imvana yayikhokhela imfama njengenja ebonayo isenza ngoku zaziqeqeshiwe ukuba zikhokhele imfama kwaye wayenemvana eyayimkhokhela kwindawo yakhe apho wayengqiba wathi into ekuphela kwayo eshiyekileyo Yehova yile mvana kwaye wathi ukuba nje unokwenza intombi yam encinci iphile nakubeni ndingazange ndiyibone kodwa iye ngakho intuthuzelo xa ndiphulula iinwele zayo nezandla zam waze wathi iyandithanda kwaye ndiyayithanda waze wathi Yehova ukuba uya kuyenza iphile ndiya kukunika wena imvana yam ukwenzela idini kwaye intombi yakhe yaphila kwaye nanku apha esehla esiya etempileni kunye nemfana waze umbingeleli waphuma weza wema phezu kwebhalkoni wathi Bartimeyo oyimfama uyaphi ngale ntsasa wathi ndiya etempileni ukuya kunikela ngale mvana ukwenza idini oh wathi Bartimeyo oyimfama akunakuyenza loo nto wathi ndiyakukunika imali kwaye uye ezindaweni zentengiso uze uthenge imfana unikele ngayo wathi andizange ndathembisa uthixo imvana ndathembisa uthixo le mvana wathi kodwa Bartimeyo oyimfama akunakunikezela ngala mvana kuba la mvana ngamehlo akho wathi ukuba ndithobela isithembiso sam kuyehova uya kubonelela imvana ukwenzela amehlo am waye enayo le ntsasa ka-Okthobha ibandayo imvana ibe yibonelelwe ukwenzela amehlo kaBartimeyo oyimfama wathi mziseni apha wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo akhe kwaye laa mvana kathixo ebonelelweyo yavula amehlo akhe zihlobo niyazi ungakuninzi okunokutshiwo kweli bali malunga naye esiya ekubethelelweni emnqamlezweni kodwa siyakukuchola oko ngelinye ixesha kamva ingaba niyazi laa mvana inye ibonelelwe ngobu busuku ukwenzela amehlo akho nawe laa mvana inye ilapha ngobu busuku uthixo ubonelele akanayo yimbi akasokuze abe nayimbi leyo yimvana kathixo ebonelelweyo uya kukholelwa oko ndiye najonga ewotshini yam sendimalunga namashumi amabini emizuzu kude kube lishumi kwaye bendiza kuzama ukuyeka ngentsimbi yesithoba ndiphume ngecala le yesithoba ngexesha eliqhelekileyo kodwa asithobiseni iintloko zethu nje umzuzu ndifuna wonke amehlo avalwe ngoku kwaye iintloko zenu zithotyisiwe hlonelani ngenene okomzuzu ow yesu wena nyana kadavide wamemeza umnqibi yiba nenceba kum kwaye wayengayi kuthula kufuneka atsale umdla wakhe kwaye akukholelwa na ngobu busuku ukuba umemezo lwethu olukwalinye luya kumzisa ekubonakaleni kwakhona lakwenza ngoko kutheni lingaye kukwenza kwakhona ngoku njengokuba nithobise iintloko zenu kunye nentliziyo yenu ndifuna nimemeze kuye yesu sanukumbiza nyana kadavide ngokuba akangonyana kadavide kuni uyinkosi yesu nkosi yiba nenceba kum vula amehlo am amfamekileyo ndimvile lo mlungiseleli onathi ngobu busuku esitsho ukuthi uthembise ukuzibonakalisa kwimbewu kaAbraham kwimihli yokugqibela ngendlela owenze ngayo kuAbraham nakwimbewu yakhe yalamhla uyithembisile okokuba ulilizwi ubusuku obumbalwa obugqithileyo ndiye ndaqaphela izinto ezingaqhelekanga wathi uyohane ongcwele ndiyazi 14:12 lo okholwayo kum nemisebenzi endiyenzayo uya kuyenza kwaye umfazi wachukumisa ingubo yakhe waze yena wayazi yayiyintoni ingxaki yakhe kwaye ngokuba wasebenzisa oluya lungakaya ukholo ngokuba ukukholwa kuba waye enguye ukholo lwakhe koko akwenzileyo wamchaza uphilisiwe wathi ukholo lwakho lukusindisile kwaye indoda yayimfama esangweni leyeriko into ekwanye indoda emthini ngale ntsasa izono zayo zaxolelwa vula amehlo am amfamekileyo mvana ukuze ndibe nokuqonda ukuba ndisebukhoneni bakho okokuba yena ulapha uthe naphi na ababini okanye abathathu behlangene egameni lam ndiphakathi kwabo vula amehlo am amfamekileyo kwaye ube nenceba kum ow mvana kathixo kwaye ngelixa uthandazayo nje ukuba kukho nayiphi intandabuzo engcingeni yakho uye kwabakho intandabuzo naphi na ngoku nje sikubusuku benkonzo yempiliso enkulu kuba be kuye kwabakho nayiphi intandabuzo malungo nayo akunakumcela yena asuse yonke inkwethu emehlweni akho ukuze ube nokuqonda ngokucacileyo
to get you to see something that he's giving his last sign to the church before he turns to the Jews. The Gentile bride is to be called.
Obusuku bumbalwa ebendizama ngenhliziyo yami yonke ukukwenza wena ukuba ubone into ethile yokuba yena unikezela umqondiso wakhe wokugqibela ebandleni ngaphambi kokuba aguqukele kumaJuda. Umtshakazi wentlanga kufanele ubizwe. Amen.
Amen.
Ngoku ukuba ndiqonda kakuhle ngelixa benithandaza umoya oyingcwele uthetha kwaze emva koko wanika utoliko uThixo uninike isimemo. Bangaphi ngaphakathi apha abangathanda imvana kaThixo ebonelweyo ivule amehlo enu ukuze ube nokumbona apha ngoku ekhona. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, Thixo, vula amehlo am amfamekileyo, yenza isigqubuthelo sam sisuke entliziyweni yam, ngosi, ukuze ndiqonde. Kwaye ngoku uyakwaziwa njani yena, siya kumazi njani ngemvelo yakhe, oko wakwenzayo, imisebenzi yakhe. Wathi, ndingumdiliya, nina ningamasebe. Ngoku isebe lithwala isiqhamo, hayi umdiliya. Umdiliya unika amandla isebe, kwaye ukuba isebe liyavelisa okanye umdiliya uvelisa isebe, linediliya kulo, umdiliya olandelayo uyaphuma, okanye isebe liphuma kulaa mdiliya, uyakuba nediliya kulo. Ukuba ibandla lokuqala elaphuma kulaa mdiliya yayilibandla lePentecost kunye nazo zonke izipho, ukuba liyakuze ngenene livelise elinye isebe, baya kubhala enye incwadi yezenzo emva kwalo. Kwaye oko koko babenakho ngemihla yabapostile, kwaye isigaba sabapostile zange saphela. UPetros wathi ngomhla wePentecost, guqukani nonke ngabanye nize nibhaphtizelwe egameni likaYesu Kristu ukwenzela uxolelo lwezono. Niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabize. Kwaye nje oko uThixo esabiza, isigaba sobupostile sisaqhubekeka kuba idinga njengoko lalinjalo ngoko likuni nakubantwana benu ubo abakude nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabize. Nkosi, vula amehlo ethu kwaye usenze sibone laa mvana ibonelelweyo ukuthembisile ukuba ukuba uya kuzityhila kwimihla yokugqibela njengoko wenzayo eSodoma xa unyana womntu wayetyhilwa. Siyathandaza Thixo ukuba uya kuyinikeza ngoku. Singabakhonzi bakho Nkosi, siyimidiliya yakho. Asifanelekanga ukuba sicele nayiphi into, kodwa ukuba sinokucinga malunga nokuya ngoko siya kuba ngabancinci kakhulu, yakuba ngabangento kakhulu. Kodwa Nkosi, xa ndijonga phezulu phaya ize ndibone kukhona imvana ebonelelweyo ngenxa yam, kukho imvana ebonelelweyo ngoko. UThixo akandiboni mna, ubona imvana yam, kwaye ndiyayazi phaya akukho nto engalunganga kunye nalaa mvana. Sele yamkelekile ngoku Nkosi, yenza ilizwi likaThixo lizibonakalise phakathi kwethu ngobu busuku ukuze ukholo walo Bartumeyu okhoyo apha, wonke ubani wabo nomfazi onethombe legazi nantoni eyayiyo kunye nooSimon Petros nabanye abahlukileyo abakhoyo apha abanesidingo ooZakeyu emthini zibonakalise wena Nkosi ngenyama yomntu. Yenza ilizwi lakho liphile phakathi kwethu obusuku ukuze sazi kwaye sibone ukuba wena unguThixo. Kwaye langa lonke iliso elimfamekileyo lingavuleka ekuqondeni Nkosi ukuba xa le nkonzo inkulu yempiliso iyakuqala wanga wonke ngamnye kubo wangaphiliswa bonke aba bantwana bancinci kunye nabantu kwiintonga zokuhamba kunye nantoni na engalunganga kunye nabo kunye neentonga ezimhlophe bangabangaonakho ukuhamba baphume apha njengobhatumeyi wenzayo wazuza ukubona kwakhe. Siphe oko bawo sikucela egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku sithandazile kwaye ngokuthozamileyo ngoku ngenzolo olwane ngoku oko ndi umdlalo weqonga omncinci into oyiyo ngabe uyinyani okanye awuyiyo inyani kwaye uKristu isenguye izolo namhlanje naphakade. Ngoku ningamazi njani yena? Ungathini ukuba indoda ethile ingaphuma apha ngoku yambethe ingubo kunye neendevu neenwele njengomzobi emzoba yena iziva zezikhonkwane esandleni sayo kunye negazi lisihle ebusweni bayo? Lowo ayinakuba nguYesu. Hayi, uhleli kwisandla sangasekunene sobungangamsha. Xa esiza, onke amadolo aya kugoba, zaye zonke iilwimi ziya kuvuma. Ke, kodwa uya kumazi njani yena? Wonke nje umhanahanisi angazixaba ngolu hlobo aze enze ngolu hlobo ngokuqinisekileyo. Kodwa uya kumazi njani yena? Unguye. Xa ubona imvelo yakhe, ilizwi lakhe, ekubeni libonakalisiwe kwaye lenziwa nje ngokuchanekileyo oko lasoloko likwenza, ngoko uyayazi ukuba nguye. Ingaba injalo, imisebenzi endiyenzayo. Ngoku, yabona, uyazivumela nje wena, ukholelwe yena ngoku. Yiza, sukuvumela ingqondo yakho ilale njengokuba abantu besitsho, sukuyenza lona. Akuzi kuThixo ngokuxhaphaxhaphisa, uza kuye ngokuhlakanipha ngelizwi lakhe. Wena uzisa ilizwi phambi kwakho uze uthi, Nkosi, wena wenze isithembiso, ndikucelile wena ukuba uvule amehlo am. Yenza ukholo lwam lumise iNkosi uYesu ngobu busuku. Wanga angaguqukela kum aze andixelele njengokuba umfazi wenzayo iminyaka emininzi eyaqhithayo. Kwaye ukholwe ngentliziyo yakho yonke. Ngoku, kangangokuba ndinokubona kwisihlwele, akukho mntu endimbonayo endimaziyo. Ningabangaziwayo nonke. Kwaye ngamanye amaxesha nicinga ngaba bantu bodwa phezulu apha ngaphambili abayifumanayo. Hayi, hayi, ude, andikhathali apho ukhoyo. Kholwa nje, andikhathali naphi na esakhiweni. Yena uyazi ungubani nokuba uphi na wena. Ngoku, jonga ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Ukuba ukholo lwakho lunakho ukummisa njengolukaBhatumeyi lwenzayo. Akudingeki ukuba ube ngumngqibi. Akudingeki ukuba umemeze njengoko wenzayo yena. Umemezo zange lummise. Akazange akuve oko. Lukholo olwammisayo. Ukholo lwakho akazange athi umemezo lwakho lukusindisile. Ukholo lwakho lukusindisile. Yabona, ukholo lwakho lukusindisile. Kulungile. Inkosi mayisikelele. Andazi nokuba lam lungiseleli uhleli phaya umzalwane omdala obeshumayela amashumi amathandathu anesihlanu iminyaka uya kundibonelela. Ungayenza mhlekazi, beka isandla sakho kulaa mfazi ohleli ecaleni kwakho kwaye ingxaki yentliziyo iya kumka kuye. Kulungile, nantsoko. Uyayikholelwa loo nto, dade? Kulungile, yiloo nto kuphela. Uchukumise ntoni? Andizange ndambona, kodwa yenzekile. Ukuba unakho ukukholwa, uyakholwa ngoku. Ingaba oko kuyamchaza? Ingaba amehlo akho avulekile? Ngoko jonga kuye, uyammangalisa. Umeyiso namandla. Akukho nto, akukho mvumonkolo, akukho hlelo, akukho nzululwazi okanye nantoni enokummisa. UnguThixo. Amen. Cela umngeni wonke ubani ngaphakathi apho ukuba ayikholele okokuba yena ukhona ngoku. Bangaphi abakhe bawubona laa mfanekiso wengelosi yenkosi ephepheni abanawo eWashington? Umile kanye apha kweli qonga kanye ngoku injalo. Ndiyayazi ilapha, ndiyayazi. Andingombaxa, ndikude kokuya. Ndinixelela inyaniso yesibhalo. Ndikholelweni nize nibone okwenzekayo. Nantsi ilapha kwakhona. Eli nenekazi lincinci elintsundu lihleli phandle phaya ekupheleni libhekabheka. Ngokwenene, lifuna ukwenzelelelwa nguThixo. Lingumlungiseleli. Kwaye liyathandaza ukuba uThixo alincede kulungiselelo lwalo. Ingaba kunjalo, nenekazi? Phakamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo. andizange ndambona yena. Yena nje ukangako ukuba ngongaziwayo kum njengalo wamncinci ontsundu umfazi ezantsi etyhini ziyingela xesha. Kukho indoda entsundu ehleli phaya ijonge kuwe uhlobo oluvuya kakhulu ngayo. Ingaba uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sikaThixo mhlekazi? La mfazi ukuchukumisile nje ngokufanayo nabakwenzayo wathi yomelela. Hayi mna ndibiza wena kodwa yena uyakubiza. Ukuba uyakholelwa oko ngentliziyo yakho yonke la swekile iyakukumka kuwe. Uyakukholwa oko amen kulungile ngoko ungaba nayo amen. Dumisa iNkosi. Nantsolo yinto ayichukumisileyo azange achukumise mna achukumise yena apha kuhleli eselula inkwenkwe emhlophe ihleli apha ijonge kum umnqweno onzulu entliziyweni yayo ndizange ndikwazi kodwa ufuna ubhaptizo lomoya oyingcwele injalo wena uyayikholelwa kholo uyakuwamkela wona uyayikholelwa mfana kulungile ungawuzuza wona ukuba uyayikholelwa. Apha ngumfazi omncinci emva kakhulu apha uyabulaleka yingalo yakhe yasekunxele wayaphula ineqhina kuyo ingalo yasekunxele kwingalo yakhe yasekunene unokukrala kwemithambo luvo kunye nokutyatyamba kwamathambo.
Mrs. Council, you believe with all your heart, you believe that God makes you healed, Jesus Christ makes you well. I never seen the woman or heard of her in my life. Jehovah knows that to be true. Amen.
Uza kuyiphosa. Nkosikazi Council, ingaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa ukuba uThixo uyakwenza. Uphilisiwe. UYesu Kristu kuphilisile. Andizange ndambona umfazi okanye ndeva ngaye ebomini bam. UYehova uyakwazi oko kuba yinyaniso. Amen. Apha, lelincinci elintsundu inenekazi ihleli apha liyabulaleka ngeengxaki izinto ezininzi into enye unengxaki namehlo akho hayi kuba unxibe indondo kodwa amehlo akho aye esiba mabi nakanjani unokuqaqamba kwamalungu ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho uneentlungu esifubeni sakho injalo loo nto wangazelisa isandla sakho unengxaki yesisu ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho uyakholelwa ukuba yena uya kukuphilisa uyakholwa ukuba uThixo angandixelela wena ungubani Edna Gerard ukuba uyayikholelwa ngentliziyo yakho yonke ikholelwe kwaye ungayifumana impiliso yakho amen. Ingaba uyakholwa usenguye izolo namhlanje naphakade utheni ngalo mfazi uhleli apha ekupheleni kumgca wesibini apha ejonge kanye kum unengxaki neenyawo zakhe ingaba uyakholwa ukuba uThixo uyakuziphilisa iinyawo zakho uba uyakholwa phakamisa isandla sakho andimazi yena zange ndambona. Kutheni ngenenekazi elihleli ecaleni kwakho ingaba ujonga ngale ndlela dade ingaba uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sikaThixo ngentliziyo yakho yonke unokukhathazwa kukukrala kwemithambo luvo ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho ngoku ungaphiliswa inenekazi elihleli ecaleni kwakho uyayikholelwa ngentliziyo yakho yonke uyabulaleka nawe ingaba uyamkholwa uThixo unako ukundixelela yintoni ingxaki yakho ingxaki yezintso ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho nenekazi elihleli ecaleni kwakho ngaba uyakholwa ubulaleka ngengxaki yokuphakuzela kunye nangamehlo akho ukuba oko kunjalo wangazelisa isandla sakho nenekazi elihleli ecaleni kwakho ngaba uyakholwa dade usityekele unengxaki yesisu ngumhlaza wesisu ngaba uyamkholwa uThixo okuphilisile wena amen. Ingaba niyakholwa anganakho ukuvuleka amehlweni kwaye nikholelwe ukuba yena ungunyana kaThixo ngo ukuba niyakholwa yimani ngeenyawo zenu nize nimamkele yena nize niyikholelwe kwintliziyo yenu yonke okokuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Oh Yesu, wena nyana kaDavide, ndenzele inceba ungandedluli o msindisi olungileyo. Yiva ukukhala kwam okuthobekileyo ngelixa ubabiza abanye uze ungandedluli. Wena ungumfula wayo yonke intuthuzelo yam ngaphezu kobomi kum. Ngubani endinayo emhlabeni ngaphandle kwakho okanye ngubani ezulwini kuphela nguwe? Yintoni eyenzekileyo ukholo lwenu njengohlobo lam fama ingumngqibi lumbizele kubonakalisweni? Amen. Ingaba niyayikholelwa? Oh, akukho sidingo somgca wokuphiliswa. Bangaphi abakholelwa ukuba baphilisiwe nakanjani? Phakamisani izandla zenu, dumisani yena. Amen. Niphilisiwe. uYesu Kristu phakathi kwethu okwamnye owagqitha ngeYeriko owamaziyo uZakeyo ngegama lakhe owamaziyo uBhartimeyo inkosi uYesu ekwanye ikwimo kamoya oyingcwele ilapha ngobusuku isenza izinto ezikwanye eyazenzayo okungena kusilela ukubonakaliswa bokuba usenguye izolo namhlanje naphakade sukuvumela imvumo nkolo nemfundo ngezenkolo kunye neemozulu ezibandayo zikukrwitshe usebukhoneni bukayesu kristu obanakalisiweyo phakathi kwethu amen ndiyayikholelwa loo nto ngentliziyo yam yonke amen yamkela impiliso yakho uthi mayibongwe inkosi ndiyayamkela masicule indumiso kuye ngoku ndiyamthanda ndiyamthanda ingaba ndiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala ingaba ndiyamthanda ndiyamthanda ngula yena ngoku ebukhoneni bakhe niyazi kufanele abe lapha thanda ngoku kwawandithanda kuqala kwaye wathengusi ndiso oko yimpiliso kwanayo leyo yinxalenye yosindiso lwakho kuphi apho uyenza khona emthini wasekalvari wasekalvari zonke iintliziyo zethu ndiyamthanda ndiyamthanda bhekiselela kuyo ngenene nqula yena ngokubo wandi ndakuqala kwaye wathengusi ndisolwa emthini wasekalvari oh animthandi na qhawula isandla somnye uthi mayibongwe inkosi niyathandana niyamthanda kuqukani nje uze uqhawule izandla kunye nomnye uthi mayibongwe inkosi mayibongwe inkosi siyavuya ukuba lapha mzalwana sivuya ukuba sebukhoneni benkosi uYesu amen amen ndiyamangalisa oh wathi uPaulus ukuba ndiyacula ndicula ndikumoya masinqule sikumoya kwakhona masicule sikumoya ndiyamthanda ndiyamthanda haleluya ngokuba wandithanda kuqala kwaye wathengusi ndisolwa emthini wasekalvari oh animthandi na akamangalisi na yena culani oh yamangalisi uyamangalisa Yesu njalo kucebisa inkosana yoxolo Thixo onamandla nguye sindisa mna ndisindisa kuso sonke isono nehlazo uyamangalisa umhlanguli wamalibongwe igama lakhe oh uyamangalisa uyamangalisa Yesu njalo kucebisa inkosana yoxolo Thixo namandla nguye sindisa mna oh ndisindisa kuso sonke isono nehlazo oh yamangalisa umhlawuli wamalibongwe igama lakhe intoni enokwenzeka kanye ngoku ebukhoneni bukathixo ngolu hlobo ndandilahlekile ngoku ndifunyene ndikhululekile kugwebekeni yesu nika khululeko kunye nosindisi olupheleleyo sindisa mna undisindisa kuso sonke sono nehlazo oh yamangalisa umhlanguli wamalibongwe igama Oh, masicule ngohlobo lokubhekiselela kuyo. Yamangalise, mangalise, Yesu njalo ku. Ngicebise inkosana yoxolo, Thixo namandla nguye. Oh, sindisa mna, undisusa, kuso sonke isono nehlazo. Uyamangalisa umhlanguli wamalibongo igama lakhe. Oh, ayenzi nje into kuwe, iyakukhuhla kwingaphakathi. Ubudlelwane, oh, okunjani ukuziva ngokuvakalelo. Andinakunanisa oku ngayo yonke imali onokuyifumba yonke, yonke into engenye. Lahle kude, kodwa ndinike uYesu. Oh, bethu. Ewe mhlekazi, ubudlelwane. Oh, indlela ekumnandi ngayo ukuhamba kule ndlela yomphambukeni, ukweyama kwingalo engunaphakade, ukwazi ukuthi nanku nguye. Oh, uthando ekubonaneni kokuqala, into ethile ngaphakathi kwethu ebizayo. Oh, into ethile njengayo isiciko sasuka emthonjeni ompompozayo, nje ukumpompoza manzi, kwaye ngakumbi umpompoza kungona ubanda kwaye uphola. Amen. Oh, iyamangalisa. Akanjalo yena, ndiyamthanda. Aninjalo? Oh, bethu, anithandani na ngoku. Nonke mawisile, xawula izandla kunye namaPentecost, kwaye nani mabhaptizi, kwaye ibani ngabahlobo benene. Ukuba aninakwenza oko, animthandi yena. Injalo lona. Kuba bayamthanda, niyamthanda, wanithabatha neendlela zenu ezingaqhelekanga, wakwenza komnye. Ke ngoko, masivumelane njengoko. Oh, akamangalisi na yena. Siyayikholelwa ngenhliziyo yethu yonke. Oh, masiyicule kwakhona eli limangalisayo icule lidala lebandla. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Andikwazi nje ukufumana nje okwaneleyo kukutsho ngokuba yena wandithanda kuqala. Wandithanda ohluphekileyo, oyimfama ngokuzenza, othanda isono, unyana wenxila ledwayinge ebugcwayibeni, kwaye wehlele ezantsi ngobaba lolwakhe. Andinayo nto yakwenza nalo, wandenyula. Ehe, ingaba njalo njani, lingatheni khakakhaka liguqulwe libe yingqolowa. Uthabatha amandla kaThixo. Amen. Ndiyamthanda. Oh, ndiva ndibukholwarha kanye ngoku nabu. Ndiva ngokuvakalelwa kamnani. Yazi yena ulapha, nguye ukuthembisile oko. Yena ulapha phakathi kwethu. Indlela endimthanda ngayo uyamangalisa. Ikwenza uzive kamnandi ukwazi ukuba akudingeki siqikelele malunga nakho. Nanku nguye ezazisa buqu kanye elizwini njengoko wasoloko esenza yona yena. Hayi imvumo nkolo ethile, hayi into ethile eyintsomi, kodwa uThixo ophilayo ngokwakhe. Uzenze njani buqu ukwaziwa? Hayi ezantsi eSodoma, kodwa kuAbraham, kwaye ngoku kwimbewu kaAbraham emva kwakhe, ukubonisa ukuba siyimbewu kaAbraham. Amen. Oh, bethu, vakalelwa kamnandi ngenene kanye ngoku. Ndiyamthanda. Oh, kunjani ukufefa kwentsikelelo? Ndiyamthanda. Kukuba icinge nje ngaphambi kokuba umthande wakuthanda. Nkosi uYesu, nikeza ngempiliso yaba bantu bawo ukuze babe nokuphiliswa ngamnye nakuye ngamnye wabo egameni likaYesu Kristu ndiyathandaza. Nkosi, ukwenzela uzuko lwakho. Amen. Tinwe kavari. Oh, masithobiseni iintloko zethu ngoku ngokumnandi ngenzolo. Niyazi singabantwana nje kakade, singabantwana bakaThixo. Wakhe wambona indlela awayekhululeka ngayo umntwana phakathi komzali wakhe. Umzali wakhe umqaphele, yabona. Masiyingqumshele. Nje ukumbona yena emile apha, enkulu intsika yomlilo. Wathi ndiphuma kuThixo, ndiya kuThixo. Waye engulogos, lowo waye ukunye noMoses entlango, intsika yomlilo. Wafa eCalvary, wavuka kwakhona. Waye xa uSawula wayesendleleni yakhe yokuhlela eDamasko, laa ntsika yomlilo ekwanye yamkhahlela phantsi. Wathi, ungubani na wena, Nkosi? Wathi, nguYesu.
He came from God.
Waphuma kuThixo, waya kuThixo. Enziwa waziwa kunye nathi ngokuqondakalisa kwenzululwazi, ukuqondakalisa kwebandla ngento yonke. Ukuvelisa into yakhe ekwanye, ukudandalazisa ilizwi lakhe, ungumtoliki. Ngaba ayikuba lithuba elimangalisayo lokuba wena eze ngoku, bheka bheka uze ubone wonke umntu eguqulwa esimka, iya kuyenza ngelinye ixesha. Kumbulani iinkonzo kusasa, ukuba ungongaziwayo apha kwaye akunabandla, aba belusi balungileyo bakholelwa levangeli ikwanye okanye bebengenakho ukuba nam apha, bamkelekile ukuya kwelabo ibandla. Nibe nenkonzo emnandi nomzi, ukuphumla kumnandi kobu busuku, kuze emva koko nibuyele ngomso emva kwemini ukwenzela inkonzo yempiliso. Kulungile, Thixo akusikelele mzalwana. Kulungile, Thixo akusikelele mzalwana.